ai yo mau dola akpe ewo ewo de kape swa tengwa achon kikia geke ekude nye kliota ema nye nane si sokle gomodo anye si mezibe ma do na nye kosila gbengu jipe gbeda sila ne apetola lo bena nuka nye kristo ke azon nye le mokwa mbe do hinyon viso siya wo aga jihama nam nye ake le kosila gbengu jipe Nous venons de couper les. Le carré de la métier est magnombé. Après nous, nous va pas être les assis ou les affirmés. Clé au père, au dodo, que au messie nous des mots. Clé nous sien au père de Dieu, mais de Christ au taux nom. Aye, au jiha abe, de ene, que au nom abe, de ene. Manyunto. Mekosebe meno e blamina sronye ni to adebe. E karigi to elanyo nusi ofe dite me le kokwe. Pe kato to adele miya si le afisya. Mekbo unjejele esyangu. Ofe da legbe lakbele mosio ko. Eye wuto awunye mekbo unjejele miyangu. Siya yine meva. Mekblona me dabe medibe manna wukatana dudekbe kamekbedeka. Eye madefuto wa alebe matengu ato ya afya hamabu buo ale sinye pe hamela lele afi. Bena nemye blonu siya wula. Wo do atui eye ejwa jinami ewa nananami nye nya banane mie ne betotora babia ole mie sila ne mie pe jime bu pomi ola nye nya bana maudu atomi mudisi akonya de sila to keketo afisia gbola wotso mulo anye o rejue eye ele kuple agbedome wo susu ebe le kukugele mlitri bia de ome oyo nguyina kekege vokuli medile abaji jeklo le kwame hede asi gbedodora de novici tilata eye to ma ufe amen vove mela metengu chaka kle fe gbogbo eye isi trogbo ehaya etrogbo akemi kuya egale agbekle mi fiensia hena ma ufe nguti kokwi emenye novinu to doktitia eko fe bla A shake for the cake, it's all blabber. Blabber for the cake to a pair at the Moses of a yingu, Gake, Apitolano, Domehe, your phone, play, no blanco, Eata, Mida, Akbede, etcetera. As on of you to Neville. Nyelemiano, come a menabegam, if you had a quay, deo, so was what a cacui, that's so numb, Beman, or Fisia, ye, and Malanga, Cosiragbe, a yang, Yemetibe Maclo, Yaklao, Deco, Melona, Bema, do two, what the papa. Cosiragbe, Zamesima, the papa, la, Maclenami, Yakle, Quangade, Yagida, Major, the person, Sama, Bemia, Plessan, Duchelet, Samagbe, nothing to Evans, Plain of Union, Evans, say, Yemi Baduku, nothing to Plain of Union, Softman, Le Afima. Nothing to Softman, Clay, Amelkata, non whom could egg with the city. Mangu ke maglenami meno atede enu kosira lakata kule eye odomoto ado wajiside debe golo susuna be yegla yedukwi azonya tepe ne tope ta trade gume yake pe akpakato potogale jitem eye ta nuno mato ke mie wona yaro yi nye jina be myagla mie pe ta de na ne pe mbe esia yila do hi mie gal de jem kokoko mi ngai elle mie pe afisia fi pom mie kuya Eya ta mekpong jejele engu vafa. Ale mesusube enyo metibe ma ponu na gamela. Eye mesusube enyo ma novien ngutu nevyel kwa nuna mi. Esia yi. Eya ta ane meva apisia eye dohi. Meva levo me. Nye metibe manye aye menu wala bebe. Be nenge meye ya mekwada fe aluna neke wula. Be manno ape me afima go eye hami ape ho nano pupule apisia. Me medro. Metibe manno afisia ila bena meluami. Magle nami, ewa nam de pomevie be, ikia me peto trome jejinam le afisia o, eye me, eye, mutusia me jejinam o, eye yasile afisia, wadonam. Kasia ya manyapore jinyakola de kumutifie wanam le afima zideka, mikuya, eye nanake melina tengwa wale ngu o, eye me, ke, mia pela me mekona nye o, mia dumetoa de keo, ne miele afisia, mia dumetoa de ke pe, la me meko tututututu esi me mieva afisia o. Elle a banat du roco, c'est ma va jemia mam de pomevier. Gaké a son ou de cassique l'onva, puis elle a une mikata, elle est fait, mikata, nina. Na kwa kono kede u, me takpe kede de eta, me susube me, ne, de me khlea me si o me nga tokhe la, do hi wa de milyon wole kikya me godo. Ami ade biyokpo, yade yi, eye ame si o, nye ngto me nga la, do hi ano ame milyon e u, gaké nane kude, kude apengu, Ude ame toke ya de wongu. Deko, ema le ame siyame si. Ame toke ule asi ule akbe me. Nyinga. Me ho ema jise. Ne me le nenema ula eke ma nuka ngutie mi asro ule toke na mi. Eye nuka ngutie mi ape mi kuya. Nye le. Nya srongyon wo, mi asro ngutu wo kule bubu hao. Ule toke. Eye ele nenema kule mi akolo uha. Nane alo bubu ta la. Nye jina be mi ato go wo apu nukuli woko. nous suivre au lit. Aye, maintenant, abouti, t'as compris, c'est nos officiels à nous, officiers comme ceux si à l'officia. Aye, afi wapa nos officiels à nanne kemen noyé, on est petit à deco. Et mataye, mon matitiso et bolé, afima, be wapoukla tita mataye. Ne wapoula, si aye, anipala, aye, le be moana toa, guan tutu afima, aye, gake, enye tita ade, aye, madon kujebe, madogoye, officia keno di timbe, ma pote fia de be, ma tuha me adena, afoto, ke untu vija de kumine, aye, madoto, amasia. The Kakusia play, I make a messy Leaticia. Uno, but don't die to permit you play to Norman Makata, Mr. Sube, Minga, Sa, Matan Dua, but then a mercy, Niamale, Nebo, but Bli Havi, Aye, Emmabe, Ne Evatila, Nadidi Potter, the Pumavia, Minga, Belenuma. I can know you, Yemaka, Dogia, Via, Alice McGrana, of the Wood, the Cafe, Afima, and Eke, the Alicina, Aye, Emmabele, Yademagella, Nadidi, Vagia Sile, Gomechi, Ne, Equa, Bepe, Bladre, Alo, Blany, and Name, Susun, and Emma, Gake, Minga, Equatolis, Zomia, Alekeke, Ha, the Alicina, Tengua, Zoncola, Nucape, Eye, Via de Cusobe, Niado, Afima. Me don't could yes, Memen of the Dumda. Eye le afisi tututu le besi ya ume. Le afisi tututu nyaglotisi ya lefisha. Afisi lofu ulela. Afima ye mefu atisu ya dede gumele. Be madegisi afisi menyabeng madanya glotila du. Apeta oma una mtepesi ya en amega. Azon le afima tututu le jukwejikbela mela nye da sedide likude ngute gala nguti ngtima simedwi. Esi ebebri afima tenwa bu emu eglobe. Esi amenye wo akbado o. Gake wo nyanyo blola fedo, nenema wo blo. Meden kwe ye mekwo kiki akatan le afima, le jingoli blo keklen la, e ye amo le vavamtu afisi afie, e le joko jiko la mele afima, be blie matengu asusu ebe enuma ajo, tokbo be ngute galak bule nenema ha. Gake, medana funaw, e le me vage ale keke ha. Meno amekwa kwa toke me, kosira siame, e la bena kosira gbe, afeto kwe anyino noje anyila diva, ke e lebe majo le joragbe. Meko ni meko moko ke hadeo debiao nye moko ke ava emekbe vie keke emejibe maklo debiao juwe kena ei viade elebe watro yisuku azon ke yata mesusube kwa sirasia anye ei nui tola wa Chicago lankunye mele kwa sirasi kwa na me le takwekbe mamele afima gake ale bokbo pepe amisisila mesusube azon ei adebe ma wo ame koko tokeo azon ei adebe amesiao bena matengu alawo dumoto adewo le afima eye le afima mekbo ame ale so no anyide kwa mefifia unyane apeto dogomi alome dogomi o usi wa moyala enye bena amesiame nebe nyonu wade kwa sibili to de emele iya de me dongo apeno wade sito Louisville nyonu visu ya dele esie si no afisia mesusubwe unye maupe kamea meto vapa le Louisville alo nane gake le nye siyanyame la o dometo de siya de siva apie mejo le apie mela boboko kwe bule nama mesi owa va afisia nusi owa biala eye mengule depe pakake de jihe blo nusi owa biala dedeko ple wope babia wo ale si wobia esia we ple ale si wadu enwe emegbe maglo na wo maglo be esia nye nusi e nipwe azom ni tipwe ado va yile afisia nusi boboko kwe la mado asire kulonji aglo be mipwe ekblo esia na mafi eva mikuya. Gake si meme no afia me afima la, amesi ea no afima, ple enu si wanye ale si ope nono me ano, ple enu si anukude engu goha hafie mejole afe. Mekwa gamela zigere ene mele mwa jibona, hele kwekdomuda, makwa kudora metafli male ngonye ye, mainya unko desari si ava no kudora metafli la me afie, mavado afisia, ele tepe, eye goha, mainya afisie, wano anyido lukamia mekle enu si wa, Alice wa do a we play Alice ope de zeme anye. Menye nusia nu naklona amewo nenema o. Na nuo chona deko maklona amewo o. Menle vebye be wa klona wo o. Nusia wo mesusu obe akbede wo mula de deko maklona na wo. Ne apeto zi jine be maklona wola. Akblobe, blo osia. Majibe ya klo nusia nusia kola o. Elabena mama sobe o mikuya. Deko na tande na kede kukime kle nububu de siya de nenema. Elebe na nya alesi na le nenemu uwe kle apeto pe bobo. Mekho ame o titrede nkunye mebiyan bebiade. Menye kote ga kenye magle na wo o. Elabena mese jizizi le menye be. Magagwe o. Midro nkujia. Mekwe sebe nyitokurak be zame magbloma unya be gato. Mikuya. Mikuya na jime ya kwenye na amia. Kake nene ya globe megawe o. Mokola globe megawe o. Megawe o. Ke ha. Nuna nalale. Ekpom tututu mikuya. Megawe o. Megawe o. Mikuya. Ke anyuna uube. Nagawe o. Alola. Nakpo kuhikule mau. Azo miyeba afisi ya kobe. Miyeba titrede afisi ya o. Miye jibe miye se apeto la penya. Miye nogodomra. Eye miye wo eye miye undo. Eye eye me. Esia yene mefa afisi ya la menyabe. Mehiya jisilede. Malevya de vane. la bana naneli e ado ila no bintu na vieru na doma ale gbe be de ko no abia ye ma tradie be de na lo awesia alo awo ema alo agloma unya e ye ma kwa ema afisia vasere sima makota nyade pomaji e ye ale ma je ego mtu afima e ye ma kareji be azo mi kareji be ko siragbe azo ngeme ni menya na gbe de wo mi ma tenwa kwa mi kwa ma vana afisia ya do ye kle kle nuka kle ade le nyesusu me si mu chimeji be ma ponule e ye ma do afisia ke ma trekenken e ye ma ngongongolo do ta die ma globe ma wo ta nyesia nguto ma wo ngongongolo se nguto ne wo le bavamla ma glo esia e ma alo ke me ma ngolo nu ta die pepe si be ko re to gba to ta to ku ku via ton kle ko re to e pelia ta dre ku ku gba kle Mateo blavo vo enyi pipi wi ade kle bubu au. Ato ya ade manene mako dade afisi ale ke ye ma ngongolo ma udadi ege ye makpo afima menyanu se mongola blale afima yado ila nyamaka asye ma ngu kohan kura o. Mateo mo bubu ayi kura ke de komye nyane o.
So now, if the Lord is willing,
ke azone apetola lo la medibe ma ponu le takwe petra de nusu esia u pe nubu choke ke si memele atisia le kosira gbenti kude nubu tia dengu ke azon mi vakaba mi jirado be mi achi anyivye do hi do ka ever melopo alo nanene nama e eta enye mengo mungulo blaiton alo blane alo dadi kude tanyala ngu kuku kake mesusu be nusi nusi maje agwagba wone gbogbo kokwe akpede ngunyala enye be male gbeda sila kle tepesi wole tishia ye mature esi aje eto afisi maje gome tututu ahatu esi adeji ado fifi eyi isiame ale bana ne meme mecho yisika gola eke ma lebe ma yi Arizona nu make ye mebe ayiji agayiji ye atenwa anye be lenwa le simanya nula atenwa anye le pesibona me ake ya do hi to mengwa le sibona afie magatro gbova agbado ame negbe ne mecho me va to mosia akeko ela bana pepe woli nam ke bile le do won fifi la le poko do khana ke me mosa somble bo ade si ache ko me nu make le christmas mebe ye mo wodo do dadi ken ke ke do to me ke enyo do hin jo mo fe ko sira gbato le dallas ke ale ale le do pemela ni e jibe mi a je mo so so de gome si a pe ki ke me katan do a ko khle pe do ke ke me ye mi le do wom le enu fifia be mi a ko a fisi tututu a petola a plo mi ye e ye me me da a pe gede nana a me ko ha o so po ale si em me gbolo nya ti atre de o pe o pe ko ma ha ton ko ple nu o mu nema nya ele ya gbalia mele ati ma fifila no bi nto roy bodes le ya ko te gbalia o gbo mo ye to ke ke christmas di le pe a fe nke ke gbato jila pe gbalia o va wu a pe de ka to ke ke ma godo pe pe gbalia a pe de ka son va me gbe a fima e ya ta de ko le be a fe to la na ko lom le o du mo to si gbo ma yi me le nu si ma wo ngu ke ko nye ku de en ma tenwa do ka tangu o nya nya tenwa do enyi alo e wo le o dumele dumo ngoli de ka o ne ka hia ha le nu ble bu de ka me ne be ne e yi sa de ka le a fi si a ye sa de ka le a fi me ko ke e ma nye wo le ba bia wo mu na ko sira e fe ple ko sira e ton ple bu bu a wo alo zi ale si na tenwa no anyi ko alo o dumo ya mi ade wa klo be ba sere a fi si a fe to la a klo wo se ko le kle nu ne ne ma e ke ma manya afisi tututu na jaye gome to alo a nu si na wo o e ya ta de ko nye to a wo do a fe to la nku me a klo be azo wo ble nami fofo jipo pito ke mi pede ngunye be ma to gbeda de nyasiata mi pia mi pede ngunye be ma to gbeda be mi atengwa akpota na asia eye mesusu be ese mi ewo do yo ta kwe ko sira gbesi ba yivo mebela e ke ma do ma hi ko sira gbesi ane mi ato nto ti akpo eye mi a he ese ave nu ma ke ye mi ade e yi si ma mi lela afia afisi miele nu sienge tamarodo eto kokle o le mau pe dodo gala me to kike me pe go me do anyi me ke eye ma ke va to egbesia mau pe dodo eto kokle la dodo la me le to wo mle e pe akpa e pe ya mu azu ke le ngong la o dem de go le o dim ke le o dam de o no pe azo mi na mi akpo mi na mi de mi pe ta o to se
Lord Jesus, the great shepherd of the sheepfold.
Ale hala pe klo la dan.
Ni
ba popu de afisia tien si ale wo a man bo ve nkoko kwe la me. Ni elo wo apeto e ye mi da pe na wo de gbe do ra ta ko fisia ta tien si a. deja mi apeja de chivo tales y mi chivo con la chicho le mi apechivo me que se ale se ule así que fum que le que gemde emela eye eme que mi eye de mi apeclu oji eye mi kata mi etro mi apechivo kode en kume eye mi da kwena ure nusi e wona mi lata eye eye mi bia ube na ye azon li la jikli mi que azon kapukwa debe wa klengela eye ebe wa konule na nguna ameu blomi le mi apesu suo me kupo eye na ho nti kokwi eye blonya de fiansi ato mi aji si akere mi angu be mi a chole afisi akrita madodo le mi apeji o me be mi anno atanyewu akatede ngu owu alesi nye noto eye ata mi le afisi ado apeto nye le afisi be mi anya nuto ngu owu eye nye le gedomda be na klonu le wo nye nye galachi na mi fiansi ato wo nyape that we might know how to be a better Christian and how to act in this last day and in Jesus' name. Amen. Amen. Now, my sight
falls upon a texture of Isaiah
38. Isaiah black tovo eni. Isaiah 38.
In those days was Hezekiah sick unto death.
Lenke kemau mela Hezekiah le kudo. Eye nya blondila Isaiah Amos gila va ebok blonebna.
Thus saith the Lord.
Ale apetok blo esi.
Set thine house in order for thou shall die. Ela
bena ele kuge eye mele agbenoge o.
Then Hezekiah
turned his face toward the wall and prayed to the
Lord and said, "Remember me, O Lord, I beseech thee.
Oh, I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight." And
Hezekiah
wept sore. Then came the word of the Lord to Isaiah, saying,
"Go and say to Hezekiah, Thus saith the Lord,
the God of David thy father, I have heard thy prayer.
I have seen thy tears. Behold, I will add unto thy days 15 years. May the Lord add his blessings to this reading."
It's a very outstanding,
substantive, sharp
message here, I believe. God doesn't call man to judgment without first warning. Alo Mahwe o. Mad Blobene, o sofo male kwa me, a tisia no vingu tu beka. Mekwe sebe eno eno. Ameko kwa tokwe menyito. Mekwe epe babia si o, unglona mkure dafe nukulanguti. Uto wo dade mekbe a tisia a tisia. Ne ele a tisia la nukanguti e enyo. Nyemele ekwa mle a fiareke le tisi me o. Gake, ele a tisia, e ya kleswa. Mutukle enyo nungyade. Gake, wumete muse, nusuyade ugome kude dafe nukula fe nukafia nguti o. Ale sike, sike, bebiade ukude nusie meklongu. Kle kle ema unye si ova le ema mekbe. Eye, eye, menon kum kude, kude, fofo kule bubwa ungu. Gake me, Eke maele kwa abeno vingu tuwa ene, amengwiyade, Ezu Kristo towa anope ya dewo kwa lo pewe. Gakede kwa ume se gome u, mikuya. Esese ne mye, elebe miadongu de gogo kwa kwenye uwe, elabena ungu la Biblia siya, de ajututume. Matengu anu anyi, akhli kwa abenya jojokba le ene u, ele agla, en amega. Eleke miatengu atu afyana ma ubede, sima uglona musele afima bena, Azo mi gawo no no metata de keu le pese de dia ume ni gawo nu si ole ti kupe no no mere ke o ma dola de ke ade ke alon bu bare ke o mi gawo no no metata de keu e ye len ke ke ma ke jila e ga glo ne be ne me ma dola e be si o wato a kobli we e ye wato wo do a mon be vezi pula ji tu tu afisi a mon be vele mi kwe a e le be na nya ma u kle pe chocho me afi na tenwa se pe nya gome e le pe nya la fe sa fi e ya nto Eye, eye ade kako ya anye amesi ya temu aze, eye wabwi, eye kema, eye enye amesi la difya. Ke azomye kwa bena epe chochome. Le afisi ya bena, esia ye, wana tukla dungo na fondodro. Be wana tukla duko ade dungo na fondodro, kule bubwa u. Enana epe tukla esia ye, singe ukurodo jinami, kure dodasye kwa menkume ade ngu. Dokpo mi ankume, eye ma utomi tade anyigwaji afide susuwa de ta. Eye susita wadamide afisela, dokpo mi ankume dode ekbo de susumata. Elebe na yi ekbo adati nusi, utibe na wola mikuya. Ne mewe wola, ne eyi dawa gena ntwade, eye wona dawole la nyife alo afyade alo bubu. Eye eyi de, nujadu kuya ke bobono afima kuklobena enyo mikuya. Elebe na yi adabia nusi, utibe na wo. Eye emmege na we ne ele do wo mu na ntu ade la biase nu si enye wo do da si o ke ne mi ape agbelele anyi ba ji afi e ke ma ele be mi ye ame si da mi de afi se gbo ke afeto nu ka ji be ma wo nu ka wo le be ma wo nu ka ta mele afi se do ne de manye so nyo nu le ape me aka o klola ne de manye si anu si ma u ji be ma wo la ke ma we nwe ale si ko ni nga te wa we meka ale si wo le swe o Meka alesi wole swe ula elebe na wii. Na globe enyo, ukisi le nwame enye be, nye dumetode seri jibe ya wama bubu kwe do, mikata miye jibe miya yikule bolu la be, alesi miye glone ene, mikuya. Sikbe gakodo kisi ya sile afi ene, azonzo de de swe de seri sile eme afi malape tepe li. Azon epe akwa de seri matengu anye game fiasia u o. Azon, mekpona game fiasia u be makpo gane nyepu. Gakene gavi kutukule swe ma upe de kato le, dudu mele afi mala, matengu anna game nyuto o. Kene ne make wole na ame u o. Ele na mikata an Kristo pe nti lan be wa na upe titre no pe le niso se me. Mikuya. Ke... Ale ni atengwa atroa kponke kefe game si wonye, mikuya. Ale kike amele mokpombe ya kponu si wonye, mikuya, mikuya. Gake, wole nkule mde miyangu, eye ene gaviko duwe suyade ko nenge, ga godon alo, nusia nusia enye la, wola wodo manye ale siko natengwi. Azon, ele abena dota siyade kpon miyankume, sita amyabadu nyangu na ma ubedeka, amede sede siva anyiban siya fwe nkume la, Elebe wadu nyanguna mawude doda siyadeta. Eye enamia dometo kede wola. Konufito sita miya badu nyangudu. Nye doda sekwa mankume siyange konufito si mawunami. Nye metole emenami si wenye o. Abe ale si mekule yareba yenela. Nye nusonto ade kemanye nye nusonto vava. Ele tepe. Nye nye bena nye akletelala nye akletelala vava. Nude siyade si wenye la. Mawe dawodi bena we. Konufito ade lenguo dude esiako. Elebe nadu nyanguna mawude eta elabena. Ehi anusia wakata mbe wawi. Kwa glona ezeki abe negirado. Eye ene no kla lo ela bena ele putuge pe wala azo ezeki anye fia ple amegande mi dege si epe kukure de la afisia apeto me de kukube na konyen blani me me zonen ko me kle jibribo da se di ka se anye nana mi egbe eye elebe wa no nema amere si son le mawu nkume don ha wo blo kude mutulangu ga ke mawu tro e pese kude enu e la bena Ezekiel dibe ya wonane eye mawu blo be yela ya nami mi e pete pete diwo ke Ezekiel pe eyi de eye kasa no no enu Alo nane alo bubu ke ke wo yo ebe pupui len keke mame ya ke ni nyabe ejeji la pupui o mewu ame o deko o dane ga ke do hi kan saye eye wo wa bia be pupui ene eye eye ma u glona Isaiah bena ke ide a fima na glona ebe ele pupuke eye na no gale siti a mu si wo be ya wo edu ebe ne e de pupu na ma u de na ne tala ele be wari na no asi wo sitai e gale tutu a be ngongolo si asiti me to asi enu enu be ne mi glona to si a be huda eye mi ekedi o ke bu mi ekwe sebe nu si mi glola afamela mi akonu si mi glola azo e makata to tamaru do ple Taruji mula ko mikuya. Nemenye na nema ula mafame u mikuya. Deko matengu ya dugu ya kisya. Ati maemi ya dumetoke dowe wana futata ule kuu. Enyebe uwa ya globe. Azon makia mibe kosela sinyebe mawonusia. Azon edafu toje ekome. Mawu menana nunana uko be watu feje u. Abe alisi menoe globe ya reba ila. Enyi ya maa made mtega wafia uko be natu ya feje u. Ema menye na nekesi watu wa feje u. Enye nuko kwe dekuna zenle. Abe alisi apeto ademona u ene. Nye gatona eyama. Meka alisi bebe natibe ya klona mtuma be to mejo u. Ple esia ema aluwe keme ula. No anyipu basire sime mauna klo nenema. Eke maa nema u klo nenema la. Eke maa natengwa hava kule ale apeto klo esi. Basire ema jila ngulebeku. Ke kike me ekbe le abe. Alisi ezekia nota ene. Wune tuklan. Una ne tokla esia yi una tokla hamela ke azonu sia o mejo na ko ngojo to e o nane le megbe na wo kata azon si ezekia jeto kuku sia sile ngula menye ngojo nwe o maudo ezaya da atima eye o glonebe ne de pe a fedo do me azon e la bena e le kuku eye ezekia fa avie glona maube maison len ko me kle jiblibo ke me me de kuku be na ponye agbeta de to adeta de to nya deta de mau fe dota mau glona nya glodi la bena troyin na glene azon de me wo ya wo ezekia nye amekan to wule anyi pala chi ezekia ezekia nye fia eye wo nye mau vola Enye amedogwi nengebe atengwa fukoko le mawu nkume ke mawu makamone de seta o mezonen ku mekle jiblibu azo amaglo nyablibu nikuya eye mawu maglo kura bena bawo ezekia mawe o deke elonde jibe ewe eye wo globena ma manna agbe wo wakati tidie nikuya manna wo babiala wo nikuya ela bena enye amejojwe enye kristo fe subola vafa ke ale nye senebe jenale nye sibe Nia Tianane, Nene, Nia Peta, do Ginula, Lejoy, Eye, Megbe, Nia Petamasu, Kude, and Azomiele, Pomeg, Bebe, Lepe Gedes, over Yemela, Maglobe, Tope, Yat, Tons, over Yeme, Dope, Gedeula. Bena, dasi, tuklana na li, le tukwakata mebe, mikro le miapeji ome, alo miachiro.
I was talking today to the
Ya dege si be menon pomna sonye egbe ntikanya eye me ntikanya le ntin dupe ye no klo ntin no pomwa atimajo me globe sonye enon pom kure bili graham plus wanu ale si wonu agbele gble nyenye me klem sianu me globe emmanye sbola vava ne me dibe ya ne eyama ntula atengwa akpo ga million fe alo eton fe de kale fe tutu pota pe o me ya ke me fone o Epe habo boye kone ke ga tsone dia do amekle de fande de mekle bubwa u ke bili pona abe akpe blave vo aton ene pedeka e globe ele ke wa tenwa za akpe blave vo aton pedeka me globe e kona nu su genebe wa ko de deku evo afele si wa khefede eta akle nu sianu me yije ke globe me dia bubu bili graham ngu me globe en la bena de dasia de le si e ye gbedasia mai nge jimetotro ke ale ma bena mi ami ade ke meli si me le de ni balaji egbe sike mawuza pakle gota sima abe bili graham ene o e dutu ne ke de ko wo chiatre de afima eye maglobe e yu adunya kala o kle hame to ba jime to trobo keke afima ko watemu aden ke no bi ntu ora robe han esiva apeto fesbola gambubu eye amerika madugo ya fima sokle ora robert o avu kuye pe nulele ma sese wotona nya gbogbo we ke yua apeto la konko kle kle sese la mesoe wo kle bubu awu kude ma o medo yo mu elete fe tututu eye enye gbedasitola na pentecoste enye gbedasitola na game koma ka chonko toa pe kikiame Mikuya, eye kikiame fafela ke emebe miyako miyang tope subosubo do suek bulela me miye le chitrebe yesu kristo nye yamake choek beire mapo me Mikuya, muka wom emale ele mbe tope gatutula yom Mikuya, ele ame yom to gatutu evi aukata do me enye ade bukoti to bukoti me Mikuwa nusi glomelea enye ale maudu akwe gedasi masye biligraham de akwe pan lachi mawiyo ado dono uto ora robe pe gedodora uchi Eye maunana nusio Yesu dokbe eje bena Yesu Kristo nye yamake toekbe ire mapomapome Eye elenenem no yombe enge gafokwafe gbedasivo Eye gbedasi maudu metode sedele ame yombe Mi trole miyape jiome alo miyachoron Ele tepe mi trole miyape jiome alo miyachoron Moko kwa reke medie o evokem Ikiame ho toklan le kwe vavangu Gbedasi maudu metode sedele mufu mkele toklan nam kude Afeto Yesu kwe vavangu wakle Eve na game koma gatson kotwa mi don kuje mawunu anu eto me kokoko abe fofo vie kle gbokokwe eye afia tutu kle wonyro kle kokwe wowo gbokokwe fe ngonyro kle bubu awula ele nu eto me azon mawenye jime totro fe gbedasi mana game kotwa maw le maw me doyo fe gbedasi ma me na pentecoste gamia maw le gbedasi la me na ngbetola mikuya eye ta mi kpo bena wo kata wo le ami yom Dekana esia na ema eye emana ekeme. Mawu le hamela yom dukwe tuki kame. Si le hamela yom le komaha tonko hame amme. Va pentecoste me. Kele ngbetola yom dukwe tu pentecoste me. Mikuya. Abe Luther Wesley kle kisha ene mikuya. Deku wenye kodengu deblibo ken. Eye vutadare ke meleme u. Mekpu epe nuwu ken. Epe akhauji. Epe dome. Kle egudu. Eye me fie tongo mlo ume. Dega makakle nufu. Nye nye bena nye nye tepe matro. Mikuya. Vutadare ke meleme u. Mekpo mobe kosira kwe mawa na wadu chide eme ale kwebebe. Nye agatengu ateda le engu. Bede u. Mikuya.
God giving warning. Prepare for judgment.
Azon maw le tokla nambe mi chirado na bondodro. Tuwo wo le agbado wote nusia nusokbe li. Eye maw afi watengwa nabe nusia una jola. Ewa yoyotso eme va ye abe ale si wwe le sudom ene. Mi dogole eme mi chirado nane le jojoke.
Like in the days of Noah.
Abe le no apenke ko mene ati ma udo ti dabe wa chro ko kya mele ke ka si tong kona ti do dola si va gede nu vome abe al si yesu gule ko te enebe enye nke ke ade abe esia ene abe al si wono le no apenke ko mela nene me ke wono le ame ko to vila pe va vayi ale si nyon wo je aglan eye wole sro demu kele wo tom na be wade kle do jo manya fe nu wo gawo eye ame de suku ti adam wo yide munya la ofe akaji eye ale ha su eglela no anyide akpa de kale won do dro si gbona la la mple ale si wasile enu eye afi ma wo ado won do dro madala e do nya gbona di la de da Tututu abe ale si wena esikia ne ek blob ne be kila dokudo ela bana pondo dro sokbe adi anyi
and he made the people ready for the time Noah
eye wojira amodo na eyila Noah jira amodo eye wonye amodo pe yo yo si tongo na pondo dro wona be nenyi wona nye tongo na ufe eyia ma upo nini weduda eye blobe usia wona me Mejedo, eye wute de di gunye. Me se be togo be, tron du koka, manyama wu, pe kike mema, wu pe tula, abe ale si onol. Len kike ma ume la, wu tua fonu, du siadu. Fifia la, du siadu e, fifia e si ame wu kakariye vomegwe, abe ale si olela. E globe, du gama, so edu kike nufon, ken blibotu e. Eye ma wu afi wato fon, do tron tala, eto tukla fe kbedasi ade da, Mi tukole eme. Mi domi yadu kiyodu.
Watch the prophet never
Mi len kudengu nyaglondi la me blonya deke o negbe negbebe ekpo eglobe lenke ke blan nemela watro dusia eye o aleke wo sese yaro yebe wa wonenam nuwe be wa glona mewu ne nyaglondi la la me ponyue ola agede khakame la bana ayide akpade kade komedi ne ele agba jembe ya wonu aboboe alo awo pomo we fiade le afi eye fiade le afi me yake nya gbadi la baba se ko gbe to ma ugbola ma wo pomo we gbede le naneke o ele be wa dagbe lagi de fliaji tututu se suma taye o sa eli ya pe gbogbo ale gbedo ni pe ya e la bana gbogbo ma wo na de efe dudu oji siayi ni pe ya ni pe ya e wa de efe dudu oji pe pe ya be ale si no ta e ye siayi la bi troba nya lagbo ni pe ya e siayi la enye agbogbo wo ba nya lagbo yi aso mi epo nini wele nu mo me Eye nye gondila no di kemle ese wenye transubo la upe kikia meta. Nikuya, enye transubo duko, transubo la u. Menye eto u, wumenye hebrito u, wenye transubo la u. Tojibu gande, nini wenye asita dupe meli jepe. Topu dede do gande no asima, ame u di ala. Eye, eye, odo de u, anye nufonyi gande le afima, gali sobo. Eye, eye, afisi gabodo, eye, nkeke mape nuko susu ya misa melona le ame u sila, nufon tua akukukukuku. Bakule ngutasese. Esi ate de di maungu. Ale nge kwajila de le esile anyi gbalachi e ata e gona e pe nge kwajila be ke ide nini we afima na tuli ya globe le ke blan ne mela wa chono tula azon yuna bube azon minya ata mwa nge be ma bagere ku hivya de me e ata e tibe ya kade e jide de wu e ata e suso be ya pomoke ke hivya de e ye ya yitarsis e ye mye kubobena ke blan ne kwe suso Nikuya. Eh ata gada sila le bebie. Eh ya tu ape. Ni gape je klen bu bu o. Eh ye be mi ko bachelor of art da se di bale o. Eh ye be mi ku nane me o. Da popola tu ape. E me nge ku kilana ame o ebe. Ni le ya kwa jembe mi atu suku ga o. Eh ye nu ga ona no mi asine nema. Azon aman bebe mi atu. Ne ni de ko pa ko tola pe bavala. Nu ka ni ga hia ku ona. Ni hia je me totro do de mawbo. Nikuya. Abe ale se ha sorte lo glona so ke to kwete la la ne e globe alo de ka kwe ki na to ade si fa ebo e globe a me ga telo ebe ebe to yesu yom ple ebe gbogbo ebe na me po ji jong to ebe de ma to pe wo to fi sha chi e ye ma ko ni da se di gbalo o klubu bo wa e globe bi nge me ga la la da se di gbalo o na wo si bele ala kayi na glo asia kayi na glo asia me ga la la da se di gbalo o pa wo na bi afa na vole e gun hati na wo enu ple wo da se di gbalo ago no nya si kola na me nya na ke kure mu ola glo ala si wo si ela ko ke de ko de ko me ga ti be ya kwa me bubu me te fe o alo na ne fe te fe o ne enye la glo mi si enya be enye nya te fe la ko Alea wo bachige eye alea imeselemenye kude enu emanye ne meganya na neke wu emaula blo emako minami ajo dadasila lebeje eyi ya tu ape azonu kane eza ya klobe enyo azon malala akpo alesi wole yigim ple kokwe magba havi mikuya akpo alesi alesi wa mikuya mau glonebe ye afima na glene shila mikuya eye eglona yona bene yi Oh, miato. Eye, simawodo afima le achaku maji le pukuklo mame. Eye, eye, tojipula kakachi ya humme. Eye, uoge, batala ke, deko, uleka fom, lekla fom, ubiya sebe muka pe, le kike amenye nwa le afima. Gake, umete nseme, o. Ewa sibetie le kwa medum, keke, ameseme, no efe, mawuyom. Eye, afina nyala yona, no mokeke. Eye, ata esu sube, anyo ube ya doalo. Eye, de o edide, yitojipu wape, muku gome. Eye, umla afima kevulu efe, afo uwe, ye u doalo. Eye, ukwa nebena, fon, o, kufiato. Nena yo mau ke yuna nyanu simele etepeu. Nene ma ke amesia menga nu simele etepeu. Egbe. Nikuya. Eye u blabe nwa katanye nyefu tata. Mi lem. Mi bla nye asi u miyaton kubere ya chafu ame. Eye eke ma jokbe vonsia atote. Ke u nye hati u pecha ade tokbe si u ame. Eye u mejibe yuwa wone nema u. Gake u kwa bena enye nyakulandila. Eye enye anu sepe nyakulomu ole. Eglobe me susobe anyo na muube. Ma komo keke ban. Gake afeto mejibe ma komo keke siya u. Elebe ma yide afima. Do ade kwa mkinye me ma wo. Me susobe ma jujo jie hafi aye. Gake elebe ma ye. Be da siya re vye. elebe ma yi afima me bo en kwa be se me tomo la masi o jira do die mi yona de pe ko tomo fola e bu bo trok pata ke kle ti de nu to ka tam me e ye wo che modu tani ni we ne to ni to ko ale si wa tengwi ma uno ko da si ma tomo yina de afima le tomo la ma si wo jira do die la me e ye wo che modu ta de ni ni we ni to ko ale si wa tengwi e la bena e ko be da si el tola la e ye wo lebe wa kwe do afima e do to ji bu si me je o ya ke ma u ne to pu ade e ata minya ma wa tenwa wonu gawo ne ni adoto ya mako ni pia a wo ata mole a ti simomele o ye nye mola ni pia e ye si me goda sila le bepie ngutola a be ale si wole e bene la ma uta mo ade ni e gade je si han be e si me Amos me de gofa kude ya mesi angu Amos ne mi e je yade ibe miyakle mutinya lala e nye mutia nye ade miyakle Amos pe mutinya Amos tagbantua.
He's another type. Eh,
aha, nye, kwa de mbubu, na tokla si vatungo. Afi vondo dro po nouvo. Azon dula, se ou le tokla nage titre de engul le afimala. Nye, yura tau pe ha ade, si ou kata, tra le moto ta wajie, ye wo trezo, atadi la ou fadu. Keke, mesusu obe, si be ale, si mena, so li vedo man, jima, kude engula. Bena, si epe, tape, bela, vato, tukwe, la tame. Eye, epe, mkutiti, suwe, o, miya, chinye. Esi, me, wokwa, bali, ame, kekpo, tuko, gama, pe, nufon, kle, ame, au. Esi, me, wono, asili, me, pe, ge, la, jine, nema, miya, to, tuka, to, be, si. Yake, ame, ade, ke, menge, afisi, woto, o. Ami ade ke menga na nyakla di la mau o. Deko ufona de tipecho afi ade ke gajona nene make. Gake e yide dwa mekle ale apetok blo esi. Ni tro le miyape jio me alo miya churo. Eli la vena mau le tipo siya churo ge. Ele, ele tepe siya tipu geda ale anyibaji. Mi wapu puse kle miyape futo. Eye miyele miyele miti mefa me. Mi, misusu nene ma. Bakle miyape futo la gake. Ima yi kata la. Siri ya towo le le motum. Le afima ni atemwa son te tu o ne gbe de mi edo gbe di evo ale o gbo be e ye ma u je be mi ma mi adoke oda e ti to mi akwa be mi atoko to kike me menye be mi ati be mi no akwa to kike me e ye pa pa ma u o menye be mi ati be wa ma mi de kike me pa no no manu e ye de ma u to o ele be na no akwa na de ka alo evelia ele be na ho de kaji se alo evelia ke azo mi akwa be na Amos siala e blo von to tro de de ko si angu kakariji tuwe, nekbe de wotro jime. Eye, eye, miya tou, ale, ale, bebe, wosonye, kle, miya fe, ekben keke la. Mesusume dugansia, esime megale, esia kpom, akela, dugama, sile afima. Ale, si oto oro kike, ken, eye, eye, wokpo ufe, gato, nusia nume. Wokpo jijeje, eye, wosusume, ye wole, afetola fe lolo, nume, tututuwe, labena, nuno, eji jemina u. Yake ova kwebe, menye esia ye jijeje kopo, tuna mau bo o, bede mau, yado ye, ne jijeje kopo, je ekomela, enwe nula, hamela tenada le engu. Minya, mau kunutu Israel ngu yade ye globena, mekpo wo le agleme, le wofu me, eye meletina ukeklo uve, be, wange yengto vya, eye, tete esi echi, eye zude tukbeje tukbela, e wobolu e globe deko e todo kio na amesia mesibaina ni kwa yake sima etake kele jamela esime esime ele jamela e subwam ke esime gira wo ke nan ke dewola e megbe eterele ngunye ke nene makodo kwe chie o nyato.
Now we find out that this prophet really struck down on that
azo mi ekpobana nyakrodila sia protocol mafua nyiba va Amosia, blengola la ko wonye, ya kemye kpo be si o wela, ko ku anyi blonu si wabanye la nawo. Eh blona wo be no me dewo do kyo do do mekle ma wola. Bena, Thomas ye o blanu kle la tutu ele wo chroge. Azomye kpo bena mye pe America, do kwi Dallas la, masile ma wo pe jikunu o. Abe ale si e mekble gbede kato e si me mepa afisia, mekade je be afisia yi. Bena nusia nudo nuwubu. Minya, nye nye matengu akpona neke siji wa tudo o. Matengu atude dunya kekeji o. Eto vo. Ma matengu atude hadomekbenono ji o. elabena efe agbenyuno no de keme gale eme crowd nane 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 keme ye sije na tengu aturo le afima o eye matengu adamo koko de nane keji o eke kude hamia yangu enyo matengu wana nane kekle hamelao esukutanu wala le bebe eye etofo nane keme gasuso o ujira ufe ngwa kwebi nge de bobo tahuhu eye bondodro kula la muole bobo koko ito jukosi ame eno efe jesi okule nukunu ofiam ke obbe efe amenu bebe dasi Eto pe do kiji hepsia to pe do jikala me bena yenge mau kwenya si de ko len ke kesia me ga ke ko ko la u be esia mi kwa na ne ke me ga su sofisia o le ko ba te wa wona mau ne ma esia yi o mi kwa e so gbe ni e ko bena gbala e do pe nya ko di lauda le to planana metro na pe mau o pe no no me si o to wa nu o me fo a me esia yi si wo na to kla o Medibe miyale nkude nga kupisi ya ngu. Ma unana tokla kake menye esia ye wopo ame. Eye make si wona tokla o. Demiedege siya. Eye ale neme po ame esime woto tokla nanada wola. Eke ma ame udwa pengu lenye kwa jila langu. Makponwa o. E dalakba. Me tonya tefe o. Benado hi wokla nga make nana izaya. Muka mye sube ame abu esime uide afima ke blo nyambi. Be shala le kukuge. Eme gbe eka trokbo. Blo bena u. Achi agbe. Eke kude ngu esime yona no yiyemle mo ujike no kuklombe. U wole dusia troke lenke ke ade usinume. Lenke ke blaneme. Evo azoma ume we u. Mie kwe alebe mia lenkude engu. Ma ume po ame esia yi ne ene tukla u. Geke. E nuwa de kali. Eke ma wudwa fengu le nyakulajila langu. Gake ne enge nyakulajila siji wudukbe. Ble afetola fengyala. Mikuya. Ma upe jesi wula. Wudukbe uji. Ale siye ma ukulabe ya dukbe nyakulajila la chie. Nusi woha mesia wunye. Mikuya. Efe nye minye to ugake enge ma uto. Eye afame. Elebe wafame ne enge ma upe nyai. Nude kakwe ya tengo atuete ya inge jime totro kaba. Midege si Amos no akbe. Hekbo efe nga kwa jila. Yake si Amos po nuto dumangu. Alesi wole mefagela. Alesi ya mawule siri ya tau kwa kefe. Wafate apu yu wukle bubwa unenema. Kle alesi ya wangutofe. Gbeglela atu wukenkem. Mukangtie mefosebe esokbe. Aso melengongla mekbo mle afisya. Eye nume klesi anwe la anwa befe bla ene ene le Amos pe nga kwa jila mekbe. Ke azo nuka mye susu jime blibu deka nufa ye afi Amos pe nga kwa jila la vame. Gake ne mye klesi afisya la ek bule nami. Eye wopame nyade nga jitututu abe ale si wok bule ene mikuya. Yohanes kwa nga de fia pe akbale. Me fame po le epe nkeke me o. Nke mye le epo mo le eme fame nene ma pepepe. Mikuya. Daniel glonyadide nkeke mangu. Le epe nkeke me kle. Esi wokata anva yime. Men no akbe po etefe o. Eglobe. Keyi Daniel. Tre akbalela. Akbalela nou eye. Eye na chou akbalela. Ke na don alon le to wokbo kake. Le nkeke majila na chitre. Mikuya. Aso mikuya le. Menye si aye na ma ufu ame kasi au glonyadi o. Amos pe nga glodia ba ale sima glodia nela e wo pe bla aton me be hatie wo pa pa me gake e pa me.
The prophet is a
gake azo nga glodia la nge nge si le bibla me nga glodia la va vang tong tola nge ame toki me nge toki be to bubu na ame bubu de siya de o gake to toki ade le esi mi kuya e ye esi dada si toki ade le esi tala ele be wa nge ame toki. Si jijito ame mamle u bobye ati watengwa we. Deko wele tututu abe ale si ma uto epe nga kloji la u sokle hon ene. Azon honye ke toke ade. Teko unye gake enye ke toke ade. Eye atengwa atu yame u fe mamle u. Atengwa konu le jijife u kevi mamle u. Ke azon be watengwa yame vi la lebe wa me. Alebe watengwa yame vi. Ke vide ka wanyen ne. Be wanyi yame afima ne maga tengwa konu si wamu wole. Ne edu yame afima u. Nikuya. Eye ata ele nebe wanyen. Ket ade si wo metoke mikuya ele afako fe fe pome ame detokbie enye lale nukle efe adon eye eduna wo do metoke de wenye be kangau wapome vi bobo woli de blane gake mikuya le kamia mela kula lali eye kula lamanye ame toke ade o me de no me toque a de me be watengu ato ame upe jirgeho enye agbatetola enye enye nyi sile halame enye amyaresia atengu abobono anyine ne amyade do na ne titrede ame bubungu ke anonyi kule kumefe au eye made akpareke ji o eye adro nyala eye wahe upe numake be wagavidi ake nyikuya enye kulola enye alesi wapon wogboi nyanyo kulola nye ametoke ade enye ngutwade siele bibima abezo bibi ene afutu ayi twade me ade gbefa efe gbedasila emegbe e gachole afima ayi afibubu mikuya enye ametoke ade nufiala nye ametoke ebobo no anyide gbogbofe amisisite eye a tengwa chonyala afuwu nufukule gbogbokokwi alebe eda nye kulola alo nyanyo kulola ula uto metoare kema tengwa sokli o emegbe mi ekpo bena apostolo nye ametoke ade enye dodo denu mela enye amiade si emawu dona be wadenu dodo me nye glondila nye ametoke nye glondila nye amiade si apetola fe nye vana ela bena nye glondila la wo wene nema efe akbe alebe efe alome jiti nye kle efe jiti nye vanto la tede wo nye wungwa lebe bebe medo alo afikuwa efe dron o ekpone esime wukale mjo mikuya azo ema nye nane si ewelebe mauna wo mikuya ekpona nusile eji yim.
A prophet foresees way off. See, the things that is coming.
Nyaklondila kone dungole jipevye, mikuya. Nusi okbonala, ekpona maupe jikuklula, yonakbako afye wavayo. Atengwa glabe, ale afetoklo ese. Mawa troji siyane mikro jime o. Muka ngutie, enye hon ade, eye ajile yameke, mikuya. Eye, okbwa nula joke dake. Ekpona jikuklu mafe totrokodi. Eme enye klondi lakpona. Mele nusile eji yemle afisa lakpom o. Ele atoke da fin ekpom. Ekblona be. Ekpona. Atengu ayi yame fin ale bebe be. Atengu akpom voliba. Ekblobe kike me adu biviti. Biviti chidi chidi. Kle blukogan. Eyina yame bo ale bebe. Ire gale bibi mkutia ha. Eye akpona voli sibona. Ke nusikpom wole lakblom wole. Nu amedo afisa kade o. Kake kare jito ela ele bafake. Ele tepe. Ele bafake. Blukogan de atyon tukola chi. Enye. Nyabe ekbona gede odongo gake ele ekpom Amos mawe nyaklondila mesiaminama ekpo bluko kle vondotron ekpo siria ogbono kle upe tasiada muwo keva kplonu to afima wo amema upio ekpo e wogbona eye mawe vondotron pode ochie azon febla tombe afi obajo gake mikuya esi wonye nyaklondila tala wokwe ye le bobome eye wokwe le atoke fi mikuya ekpoklula wo yok bako hafi wo ba yok
like Abraham God told
abe Abraham ene mau glona Abraham be wo jijime fiwa afa tukosi ame eye wano afisi afe alafa ene eye megbe makulo wo dukwe kle asese sen labena amorito ufe jidada ame so bohade o mikuya mau nyabe klula le yoyoke eno nufomuna efe nyaklodila ekblone azobena ekpo amarito ofe klole afima mikuya yake ofe jida daume yo hade o Abraham mega klonane ke kude enwutifia o no atokene yake ele papake eye ne ofe klola yo pagula eye fe ala fa ne maudela makpo wo tukwe abe fetu yo ene le kuwo me eye mado wo jime anyide anyigbasia ji. Amen. Emenye afeto fenya glodila. Azone ponule feng tegangula. Edanye jikwa lo doyoyo ewula. A tenwa he demegbe. Kake lebe wafa megudo ne efonula afeto la feng kome. Mikuya. A tenwa nye ya yira wuklo nami. A tenwa aklo nane wunami. Evo mya tenwa kwe kura u. Mya glabe. Aleke wa tenwa nye nenema. Muka nguchi. Wunye me. Ekblona mbe ale afeto glo osi. Nusi ale mefake. Eye numale mefake. Ke me va me o mutu atapu azon wa drop on wo be me pese o gake ele me va ke ele ke ke ha nikuya ele be wa fa me kudu to bo be ele me be chim ha di black lobe ya ke ado effect be le fe asan be chi ava me de konya kula di la la ponu le ajo ke se pona ne ele nu pom le nu si pom wo le langu mele afisi akle ale sinele fisia ngubum o ke bom nu si wa banyela ngubum wole ke ne eglela ne le afoto la fenya mela ke o de glo ko ko ye nane ke mele fisia mesia ete nwa toete o mikuya ele tefe negbe ma wumto de kako mi degesi azomie kwa bana asime e de fe ntega glo nyagblɔ ɖi la ɖe nɛgblɔ na azɔ hɛ aɖewo yi la eƒo anu le nu nyui ŋuti aƒo nu to wo dɔyɔyɔ ŋu esɔ gbe miate ŋu asusue be mate ŋu ava me o meka ɖe eme nam o nyi eke ma nu ka wowɔ deko ema hɛ mawu ƒe ʋɔnudɔdrɔ ava dziwo ele eteƒe mikpea yesu ɖo ŋugbe be yeaɖewo ne exɔ edzi se ne mexɔ edzi se wo la mama va me na wo o ele be nalɔ axɔ esia ele be naxɔ edzi se mikpea eye ele be nanya afi si wòto va eme ana wo xɔse ɖe mawu dzi alo ɖe wo nyagblɔdzi la dzi mikpea ele be naxɔ edzi se ke azɔ miekpɔ le afi sia bena nyagblɔdzi la ma siwo ƒo nu la woƒo nu eye nu si wogblɔ la va me eye ne mawu ƒe dzikotrɔ kɔ ɖe amewo dzi la nu ɖeka koe li ne nyagblɔdzi la ma gblɔ bena nane gbɔna dzɔdzɔke la nu ɖeka koe li si ate ŋu ale mawu ƒe asi eye nye dzimetɔtrɔ dzimetɔtrɔ ɖo ɖe mawu gbɔ eye nye nu si tsia eƒe dzikunu azɔ megalala o wɔe enumake ne mawu gblɔ nane la wɔe enumake hezekia kasia wò nya esia la enye ame nyui aɖe gake mawu gblɔ be wɔ eyeye la ɖo hezekia eye ele be makplɔ wo adzoe medi be made wo ɖa ɖe wo aƒea katã ɖoɖo me eye wowo gblɔ be axɔ ƒe wi atɔ nam be mawɔ esia aƒetɔ mikpea azɔ woe menye be mele dzodzo ge gake axɔ ƒe wi atɔ nam be ma ade nye aƒe ɖoɖo me nye mate ŋu awɔe fifi la o nye mekpɔ eye atsɔ woe o deko nye mate ŋu awɔe o aƒetɔ na manɔ agbe ƒe wi atɔ bubu afie mate ŋu awɔ esia nye mate ŋu aɖɔ nye aƒea mikpea mawu ƒe dɔdɔ enye be ɖɔ wo aƒe ɖo eye ezekia gblɔ be nyemate ŋu awɔe le ƒe sia me o axɔ eyi nam matrɔ esia yi eye maxɔ esia gbɔe eye matrɔ eyi na ame sia le afi sia axɔ ƒe wi atɔ nam be mawɔe na agbem ko be mawɔe na ma nam eyi vi aɖe be mawɔe mikpea emegbe mawu gblɔ bena makpɔ eme gake ele nɛ be wòaku alekeke hã mikpea eye gawu la exɔ eƒe eyi ede megbe le eyi ma me mikpea ke anyonewu ne ɖe wòdzo yi esi mede ɖoɖo me o ele teƒe gake tsɔ ƒe wi atɔ sɔŋ nɛ be wòade ɖoɖo eƒe aƒe me elabena ne tsɔkaba nu ka wowɔ egblɔ be aƒetɔ ameblewu menye mehia ƒe wiatɔ be mawɔ esia ede dɔ asi nam be made ɖoɖo nye aƒe me nye mate ŋu awɔe do ŋgɔ na ƒe wiatɔ o elabena gadodo aɖe le ŋunye le afi sia eye nu sia le ŋunye le afi sia eye esia le ŋunye le afi sia be mawɔ azɔ enye mawu vɔla gake ele be mawu ƒe nya nava me alekeke hã ele me va ge alekeke hã gake deko hi ɖe megbe hena eyi vi aɖe mikpea be ya te ɖa le eɖokui gbɔ ale wòwɔ nu vɔ le eyi ma me egblɔ be nye mana wòava edzi o gake masrã eviawo kpɔ kpli emegbe minya ŋutinya la fifia miekpɔe be dzimetɔtrɔ kaba xea mɔna dziku le ɣe aɖewo yi azɔ miekpɔ bena niniwe mawu gblɔ be teyi ɖe afi ma nado ɣli ɖe dumata azɔ eye nagblɔ na wo be ne le ŋkeke blane dome la nua le mumuge ke miatɔwo ɖewo trɔ dzimekpɔa kasiawo kpɔ nyagblɔdzi la ma wògbɔna le mɔa tsi hegblɔ bena ale aƒetɔ gblɔ esi teƒea amu le ŋkeke blane me ko teƒe la amu le gɔ hã fia de se be woawoawoatsi nu atɔ le dukɔa katã me afa konyi mita akpanya mi si afi menye ɖe miaƒe tame kple miaƒe ŋuti kple miaƒe ŋutigbalẽ ŋu ɖeɖe ko o ke ne miaƒe nyiwo na miaƒe lãwo le kome hã misi afi kple akpanya na wo dzimetɔtrɔ kae nye si azɔ esi miekpɔe le afi ma la miede dzesi be ne nyagblɔdzi la mele ŋku ɖe nu ŋu kaba o la mikpea mele eɖokui xe yi mawu gbɔ o la miakpɔ nane le afi ma tututu ne miele ŋku ɖe eŋu o azɔ mikpɔ yesaya ɖa deko wògblɔ eƒe nyagblɔdzi la hetrɔ yi eƒe kosoe la me le gbea dzi eye esi wòwɔ nenema la aƒetɔ meƒo nu na fia si nɔ gbedom ɖa la kura o mɔnu aɖe le esie wòtsɔ wɔ nuwoe nyagblɔdzi la aɖe le anyigba la dzi aƒetɔ la ƒe nya va na eƒe nyagblɔdzi la eye afi ma gblɔ bena yesaya trɔ yi nagblɔ nɛ bena mese eƒe gbedodo ɖa mese egɔme be esusu be axɔ ƒe wi atɔ na ye afi yeawɔ esia mekpɔ eƒe aɖatiwo elabena edzi be yeawɔ dɔa vevie ŋutɔ axɔ ƒe wi atɔ nɛ nenema wògblɔ be yeatsɔ wɔ esia ke yi ɖagblɔ nɛ be ekema mana wakoe mikpea nuka ŋutie ede dɔ asi na yesaya be wayi ɖagblɔe nɛ be ele aƒetɔ gblɔ esi eke ma ni totro de ava le numa me alo je de me pela ele me va ke ele ke ke ha e ku ne ne ma ke ku ke ke globe ne na ne le me la eke ma ezu tizi ne be wa tro ba me si o tokle ale a pe tokblo e si la gbo e gbo na isaya be tro ide a fi ma na gbre ni azon yo na ya to no no mo bu bu e di to la ta me ke globe enyo anyo wuno mo hajim o eye o ale se wo yiji eye ma wuna tre klo nu so ya de mi e ke wo bo voli ne va sere e si me papa di anyi le to aji a fi ma gake e globe azon a fi meyire a fi ma eye wa globe me nye a pato nya glodila eye ma wo ponu ne globe na po tu ma dale a fi ma po a fi ma da yona bena duble bola tro jime ta akpanya ple jo eye me be glo tre klo nu so la ple ngo si du la ngunya ne berekane a pato lola me di be ma ba kwa do me a to ma unya tra de nu kude yo na ngu o nu gan ke de woli e je pe ya si po ple nu sian o mi ato nu ke de wole me a fi ma de ko wo e wo dore a me je pe kwa si ma wole e me a fi ma wo kata wo wo ko de ngu si so don ha a ge yesu kristo va e me kle nu bu de sia de tande pli de sia de le bibla me ya yesu kristo ve e a me ga e ma nge mi a pe ko sira gbe nu so son e ke ma mi a kpo e ma ne a pato la lo ke mi de ge si na na wole si mi ne mi e dia nu kwa de ke gble na ma wula Azon elebe mia lenkudeng. Azon me dibe mafia mi yona bubu lenya blokpea ji fiensia. Perekaza me ame adeuva afisia. Kono la atengu anye upe ame adewo le afisia fiensia yata. Nye mayo unkola o. Doma hi nyanya ame siwonye ke uva afisia. Ame hangi miade token tuki yeye wo upa afisia ano pegedewesi. Gake ame awo wonye ame nyuo ponye nyuo nyato wonye wonye ponye uva vaa. Gakewo, deko wonye nenemme wo tobi sike nenga ngole eji yemula wa tengu apa khamiame nenga nyo vaji eye agbala le pepe mula amiare kama duru ti o eye devia ukata ngulo ukode afisia de agbala meso upe chigbe uwo esime mia pesku ko ukule nwo no amiasi eye gbere kame baba afe me ano pe ne alope atode we sibaji nane nenema Eye ngondi swesia sia kho abepe enyi ene esime wono viji uchukio pe home ede strofifia eye wojivi eve eye umlodo yopela ya fisia le kudonu efofu ano abele ti ene alo atoko eye viji la kude engu ke umeten wodone o ela bena uremia dole engu ke umeten wodone o eya taele bwa da tele vinola hangu waku Wometen wotone o eye mi kwa vigila le ewu genenema ale deko wo deko wono kukum evo mon kokwa de kemeli ne o me ya fima be makpo e do amadem eye me yide do yofia ke eno oxygen badote me ko avasola yiji he fo nu plese eye me globe e do kujinya e globe kakare jitoe no vingu to bil me don kujio me globe aleke ne de enya ale sibebe le dolema e globe menya ebe e ya tayme domme be wayo ove me globe enyo nuka ngutie aleke o kle apetola domele e globe no bin to bien nye nye me nye nye me sokbe ajo o enyo afima mie yire kloje ke to beda e ye da dakles ra wo do me toge de wole kwa me e ye da dakles ra wo de asia fifa kwa me e ye ale me me bieto esi e ye wo do ya kle ma wo do me do Ehe epe ya chokwe redeke kukbopa, eye wotu mbena mau, eye ne wotu ekeila, ale si walo eyama, eye wosevefede epe nukwa uta, ale si wono akbeyi, eye woyiji ekple epe jimetotroke no afifam, aye le yade megbela metuke dugule kwame.
And the next morning, they call me up to come back
Eye le mfoke lawe yomda, be matrova afima, eye wopanya, Esi obang tima bewa wotodokpo ye wa kwa lesi yuremia tope nonomea kademe ke okwa be pe kyare ke megale me o ye katanfo yuremia dope adi kwi de sede bule pe la me dokita won pe nu kwa le pe be wo globe mia to won kanti nu sia elebe mia enye na ne si wo mo yangto ebe mi jrado ne e ye wo globe ne egale ne ma e tongila e globe mia yiji ano pelitilini nami alo nuka ke wono enambe wa de dole kia uji koto e globe mia woto eye mia de vikukila hati nububu na bagede eme ebe ne e fongwela e kema enyo zieve alo zie tonle kema kwela uji kwa ke ye le zamame e si zato vola uka tu kwa nane keme kwele engu ele nye bilboto eye uchiradu u dejuile oxygen badwate nusia nungyo nye ule towoke ne le mfoke nji ade vigila enyo meyire afima ye lesi owa siatala aso nyemenye kota o nyemenye ta o afeto me gboro nyare ke nam kude enu o mi atenwa bia ma osene mi no eya tawo eya me globe afa menene ma o gake o mi ato be wa po nu nu ma tokwila fra ngutu singe jima kose tola fa globe na no bi ngutu brana me me tibe ma to nye ape na afeto yesu eye me globe esogbe je globe afisa ko na lesson fe asie ye emebe miazon agbe mo jojo si adetu da trova globe ne no bi ngutu brana enya be nye klevi nye wenye si e globe mi kata mi ye na gadona aye agato eye mi fa na agbato me klen wo kem mi no anye do to wo e globe ma wunya ke mi ye na vasamle ku gbo aga trokbo Eglobe, nyeha, medemegbe, noving to Branham. Eglobe, medibe matroba, peto yesu bo, de peto mignu na vingelata, enyo, nikuya, emma emma nyung toka ke, menye emma tae na va, apeto yesu bo u. Esi wa yina satiti na gaweve, gareka lopula, alo to dada ye u don alo, eye u globe, eye globe na dada, ke globe, en lolwa. Muka dimnele eglobe nya ile joye ma legbegbe eglobe na ji jom to de taube ji le jom eglobe me lenti fa fa me plem mau eye eglobe o ale gbegbe wonyu le minute bi ade o megbela e ga yue ake eglobe dada ebe agoi ebe mejo yina afe eye eglobe me nya nene ma eglobe en lonwa ebe doctor le vigila de geto eye abe nke kede ka lo e fa megbe ne wo abia okula na jole afisia na troi ape me ye na ga kojijo ake mi akle son okle de fisu ewo eye na nye kristoto eye na no agbena mau e globe da da me jibe mak globe me gina de nye ape le tipo e globe kakare jito e lonwa le mozo son ape nu wuwu e globe fifia nye mozo son ape nu wuwu oh e globe aso nu kele wo wom e globe mozo son ape nu wuwu ale obe e da da le mutu pia de o mela majo Enyo, esusu be deko wo chijojo jwe ye deko epe susu le tatram, eyo dono jipola la ho jije na epe bobo, nusia nu le dodome, eye le mliti atome la, ejo, eku, eye esi metrok boba ape ano kwa sila deka alo epe mekbela, me susu be novi ngtu graham ye deko pan le nyon vila pe kutepe, esi me mekboba ape mela, eye me daglo nan be nyon vila ku zama mela, nyeto, nye metengu, me yedakbo dada, Andy, King and Menyanu si wame no u. Ya keme globe afeto mau. Lebe na de ego menam. Mikuya. Le nye afima yi yemegwe ye. Eye esi yeme ponu na surang utuma. Eye uba afeto lakbo. Le esi ne wamu siya wune vo megbe. Blen mo kata nenema. Eye emegwe kwa retukwi mape. Akbe nenema. Me globe. Elebe na de ego menam. Ne eflana nenema wune nema la. Ade asile nguwa wudekana nwa nyi. Nye me. Menyi nane kepe fele ngunye u. Nye nyi fele emu enyu. Deko una metunya do nke ke ade osinu minyai eye leleti eton alo ene megbela bedeka me noto sisi ade to eye afeto ponu nam le nte ga ade me eye oglobe azon he da dagbo na glonya si ana dada depe eye ya me depe de ka dongo esi me tino elem le to fode me le pikini ki dupe ade wa
she should have went at that time
Ema ye welebe watu afi. Gake lebe mak pulechu ele si me wasokbe ajo. Ke enuma tae misi ukatanfa emedu eye ema tae eyi afi madu. Tete eme jekloche favi. Meglobe apeto yesu. Tue kem. Yosu bola nu manyala. Melebe mak bulonde ne makura u apeto. Eye metro ye apeno lakbon. Eno na maket moji le afi misia. Eye. Meyide ekbo eye me globe, me dibe ema bia nyade u. E globe, kakare jitwe, nothing to be. Eye me globe, de wonye nyatepe be nyon visia nyoroklue. E globe, le tepe nothing to branam. Ebe sunakle ame u, lebe wa wadi le to ame. Eye u globe, elebe wa zan mope bobon. Eye wa zi, eye u hiyanbe. Watom mo ade akbotile epe lame. Eglobe doko yoko yode. Wono pikini kindrum. Eno agwa chia afima eye epe. Afodidi le keme. Oje anye deta agwa eye wonoti. Ama omenye o eye enu makela. Wokwe wovati achi he gabude eme. Eye wovudu gede ti ame. Dale he kwe dogui. Eye oglobe e kukle. Ebe e. Meglobe ema enye epe game. Be wajo. Nye kwea. Ma unya nusi wamwole. Azon do ma hin apeto aglo esianam nenge metono no mesi me wala o apeto enyi fele ngunye be na gblenam menyi na ne kepe fele ngu o Menɔ takpekpe aɖe me le zã aɖe me eye mese nyanyuigblɔla aɖe nɔ gbedo ɖa ɖe dɔnɔ aɖe ta gblɔ bena Mawu mede se na wo be nayɔ dɔ ame sia ame kae de se na Mawu mikpea me nye mefia nunya gɔ hã o mikpea elabena ema Mawu ewɔa nu si wòdi detu ate ate ŋu agblɔ na zemela be nukati ne mem alia ma hã mikpea kura kong o gake ne nyagblɔdila la zikpi edie Mawu hena ŋuɖoɖo la atimae ŋuɖoɖo vana le mikpea tututu abe ale si menɔ nya biam ku ɖe daƒe nukuƒeƒe nyama ŋu ene mikpea mi lé ŋku ɖe eŋu ko ke migatsi dzi akpa o ke azɔ Mawu wɔa nu sia nu esia yi be wɔahe nyui vɛ na ame siwo lɔ̃ aƒetɔ la azɔ ne nini yoe metrɔ dzime o la ke anye ne Mawu ƒe ʋɔnudɔdrɔ anɔ wo dzi azɔ miɖo ŋku dzi ele be nyagblɔdila la naɖo to enye to klanana azɔ numake wònye na dukɔ sia ale miagblɔ be nɔvi ŋutsu Branham kɔsiɖagbe si va yi la egblɔ be mɔkoko aɖeke meli o nuka ŋutie egbe eƒe yɔyɔ la ele be wòakpɔe ele ekpɔ ge eye aɖe li gbɔna si dukɔ sia akaka keŋkeŋ mekpɔe le ƒe akpe ɖeka la fa asieke blatɔvɔ tɔme mikpea mekpɔe ɖa ʋĩi miagblɔ be ɖewo hĩ miagblɔ be enyo meva me ye ma yi o gake ele eme va ge nenemake misolini mexɔ zikpui tsama o nenemake wometu makinɔt gli la tsã o nenemake ʋula hã meɖi koklozi le ŋkeke mawo me o kple nenemnuawo nyɔnuwo hã metia dukplɔla si ɖi kɔlegi vi o kple nu bubu siawo katã nenemake katoliko dukplɔla aɖeke kple bubuawo si ŋu woƒo nu le o anɔ abe ƒe blaetɔ̃ esi va yi alo awu hã esi wògblɔ nu siawo da ɖi gake ɖeko wòtsɔ fiam keke ɖo nuwuwu eye esi numa le gogom la eyiyi ɖe eyiyi dzi la kple woma le yɔyɔm eye woɖe gbeƒa dzimetɔtrɔ to Billy Graham Oral Robert kple bubuawo dzi nyagblɔɖilawo kple bubuawo to dukɔa me kpakple dzesiwo kple nukunuwo gake eyiyi dzi nɔ memlim le nuvɔ me ɖa si ema tae wometrɔ dzime o dzimetɔtrɔ hene ve mide gesi Ahab metrɔ dzime le Eliya ƒe mokaka nu kura o ne ɖe Ahab trɔ dzime ke zɔ le Mawu ƒe ŋkume blewu la nua madzɔ nenema gbeɖe o gake Ahab yi ɖe afi ma hexɔ Nabot ƒe wɛnbɔ eye wòwui kple nuvɔɖi siawo katã eye Isbel nyagblɔɖila ma zɔ yi afi ma kple ale aƒetɔ gblɔ esi gake nuka wowɔ ɖeko wòdo vɔɖi nɛ be yawui nuka dzɔ eƒe nyagblɔɖila wu nu avuwo dui eye wòtuɖɔ Ahab ƒe ʋu nenema pɛpɛpɛ le eƒe nya la nu ekpɔ kplu la yɔ gbago susumatae mixa sue ma gblɔ nyama ke bena aleke wòate ŋu ayra nu si Mawu ƒo fi de mikpea eƒe nyagblɔɖila sɔ kpakple nya la herodes metrɔ dzimekpɔ o esime yohanes gblɔ nɛ be semeɖe mɔ na wo be nàdi o nɔviwo ŋutsu ƒe srɔ̃ye metrɔ dzimekpɔ o gake nuka wowɔ srɔ̃a bia nyagblɔɖila la ƒe ta mikpɔ ŋunyɔ sime wòge ɖo la ɖa mikpɔ nu si dzɔ ɖe edzi ɖa mikpɔ ɖa egbeago hã le switzerland la egbeegbe ƒeƒe etie bloawo gakpɔtɔ le fefiem abe ŋkuɖodzinu ene mikpea kakaɖedzitɔe metrɔ dzime esime aƒetɔ la ka mo nɛ o yohanes gblɔe nɛ meka nu si wònye o kodzoɖila alo ɖe sia ɖe si wònye alo mɔmefia alo ɖe sia ɖe si wòate ŋu anye ele be wòatrɔ dzime esime mawu yɔe ne menye nenem wo la dziku aƒo ɖe edzi zi nenie le nyagblɔɖilawo me meŋlɔ nane ɖe afi sia gake yi manɔ mia si o elabena egasusɔ abe militi ewo nam ne dzimetɔtrɔ meli o la ekema ʋɔnudɔdrɔ ava godo ezekia trɔ dzime mikpea niniwe trɔ dzime ahab metrɔ dzime kpɔ o nebukadnezar metrɔ dzime kpɔ o amewo le noa ƒe yiyiwo me wometrɔ dzime kpɔ o eye ʋɔnudɔdrɔ kplɔ nuto wo dzi mikpea azɔ gake ena tokla ame sia ame gbã ame sia ame xɔna tokla nana azɔ esi miekpɔ be yi atu aƒe la ame sia ame si se le eɖokui me be tokla aɖe li la ne trɔ dzime kaba hafi mawu ƒe dziku la naƒo ɖi Azom, Minamia, whoever Branham Fair, but Dome, Nipia, Mirponusia, Okanya, Bewing at the Fair, Ying Yabana, Enging at the Pematromatro, Dodosile, Emela, Yabe, Name your Trojime, Yewing Romile, Yes, Christopher, and Come, Hanam, your friend for Quickella, Mia Hopoque, Wangyan Nana, El Labanang, Bedula, Yemia, Viocle, a Messule, a Jogel, Vilato. Mikuya. Asong tuare amega doch. Biam sele afisi ate pe meditio. Eglobe no dim tu branam. Meletitim. Mele gojo gojo. Me khope bla sheke voreki. Eglobe de esusube me sokbe nakwa. Esusube me sokbe na jujua. Esusube me kwode dia. Me globe amega doch. De eide de doctor de gbokpo fe wa du ko. Ebe en ke eglonebe azon nusiro kitala wonala agbalere le sila afima ke etona agbalesia akpo eme azon nugbanto siema wonan tuma yebe mato efechipo eta ato tetoscope adetome aduto efeji meglobin ekemanu eperiasi wapola akpo efe kupedo owo eye wa mia efe efe abo emegbe nubobusi wa wola akpo efe aduto fiade kle nukake eye ade epe fufiade kple nu vovovo sia okatan kato sia okatan me ke ne me kona ne keula ade is brave photo ne me ten kona ne keula a globe ya me kan dog ele la me seme nui tu kaji otu ni amado de no no me suele epe to yo pale la mechi emala ne de na ne li sima so be wo le jojo me nya la ofeta to pe nya nula atele afisha be awo ale le afi awo ema le afima e yang ti ele ale sinu wo nya nu to enula e so be Nikuya, lenguti la gome. Azon me globe, le nono me siamela, me le du dokola wom na lupon, Nikuya. Ke ma wu na lupon la, do wanu de kakwe le esi, le tepe, e ye nye pe nya, e ye nye pe nya. E ye yesu glole, Johannes kokwe, ta ton kukwe blabe vo ene me bena, ame si le nye nye la sem, azon asi le afima me tia be, wase ho wade ko o. Asi ma gome enye be akho esia. Amesi ate mwa akho nye nyala. Amen. Amesi si. Migano anyi poko o aglobe. O abunenya. Nene mnuo la. Nene keme kure engu o. Nyembe kwa oji se o. Amesi le nye nya o sem. Eme enye yesu pe nya. Esike eyi ama enye nyala. Yema. Ne miyate mwa ase nye nya wo. Eglobe. Eye miyako amesi dom dala jise la. Eto kume ye akbe me. Eye boha ma va vondodro me o. Ke bong eto me ye ho ho. Amen. Eglobe. Aleke wo jile popo mu azon. Eglobe. Me ho ejise. Me se esia. Me ho esia. Meglobe kemal le donguti nunya la gan la penyanu to ti kola gan agbe ma vo fe dokita gan la globena e to kume yi agbe me e ye ma va bon dodro me akpo o e globe e si me se de gbe pa nyangro le ti mele yesu kristo pon ko jila me zon yi gede e me nu ma kede yo me e ye nyangro e globe me a me si me nyeta la nyame ga nye amema azon o Nane jore jinye. San la nye me tode ke lemene o e ye me to amobu buga ke me troche jemo siya chi e ye nye jile to lem le do me zankule ke libe ma tede ngu nye de siya de sile eme me kwe se me dea amen de epe de siya de ji me kabe esim o me jibe ma sode engu tututu e ye me sode engu ha ale sinu me nye nu me glabe e wana ma be wo jile pupu mwi me me kwe se be le bopo me la ate ngu azon e glabe me le dokinye biyambe ne kokojwe va de ma te ngu a ya noti ngu tu branam Meglobe menye akblon amesi ayalo amesi mayi o. Eglobe enyo medibe mano akbe. Medibe vyebe makpo kokojwe. Meglobe sokbe ako makpo nusi jojoma nunyafe akbale glole afisia kude enyo. Kle luvon uti nunyafe sile afisia. Meglobe enyo eglo esia le tesalani kato o. Veliata aton liyame. Eglobe mie amesi ole akbe. Ekoto livasere apeto lafe vavala. Ni adongona ego menyebe akemo amesio le jujom o siole alodom la o e la bena ma upe kwen la adi e ye amesio don alo alo le jujom la wa titregba e ye wa do makumaku emebe mi amesio kale agbe le nkeke mame le e yi ma si wa fode titrevola mikuya e kema wa tromia pe no no ma enu makele a da ba ko de kame e ye mi akpekle wo e ye mi aye ada pe afoto la le yame e ye wa remia kpli wo sian e da do alo me da do alo don alo alo me don wola afisi afisi wodi odola na wo me di okura wo ha ele baba ke ale keke ha na ne ke meli ate wa le wodi o anno afima me globe no bi musu do ne yesu me ba wo ba sere tokwi 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 yo bi nyo oji ha e gale afima no ke kokokole e ya de me ne ne matututu e ye na no afima go ha afie wa tro wo pe no no me ne wa yila ele tepe Amen. Yagira li gbona ne ne market tutu abe ale si jiku gbona ene. Oh, elebe mia nomo pom na ope de kalifiensia. Elebe lo mia nomo pom na jiku be wajade biaji kena chochron. Alo elebe mia nomo pom na peto Yesu Kristo pe titre titi. Ma u de kama si do de kang bela do di jomuto. Pe akpere kafia du pe pe mabala lamele. Ne mia peto yagira la va ko pe beto si. Ele ela lam la ajui. Oh, nejile echurum elengengem na gadeden keke vivima ne nye yesu aga trova anyibaji ake ekema nu vokle nu kaka vese sekle ku si le viviti keke siamela nu atu le nguti kokwe fia rupe ma me le yesu le nguti vafa me pe akpe deka oh, mia tou eye mia no anyikle apetola tekbe nikuya Nusi mau blola elebe wababa gudu. Watu ko ano eme wade wengble atu ope tete womele edegebe amebubu na nyefe dume o wade wangto ope wengble woe ye wano anyikli. Amen. Amen. Oma wo vwadeke alo begble adeke le nye tuko kwila katanji o. Hallelujah. Ne nukukusia doma kumakula wa mikusia le jidugume. Ekema niya kbo eyama abe alesi wole. Eye niya do mutila si adi eye ntope utiko kwe mutila la. O. E ka yenge sibona ma wude kama ple nge kodi la ma uke si wo gblo ma upe nge di la alo jikusi wa troko di la wa wunga e gblo ya yira si wo abapala di jomuto ma wumena be chochro na na fa kwa de ji ne me klonui hafi o menna na chochro fa ame ji gbede ne me klonui o ke aso ne ewe ne namala ke na ne chode miya ji enye nke kemamle upe chisi si wo le miya bola pe kwedo ji si les odem le mia domé ke yo kamela kle efe anyino no tele pe dom efe nyala chi e kema kamela le ke tramdo na yame ye yen keke sia odume to de ka to ma u pengu same e labana e ngeto kla nana be wa denu ko pe sia nu ko pe kle nu fo si dia to de mi boboi lada ala be mia to chi dodo asidu de ma keke sia odo na mi la aye mia pe ko sape ko modula kle nu la go ma una gira o game Mille ma uko yasi matro matro de asi en amegan ne mi ese pe anyi no nkola mi gide ebo ne nugugula de le mi ape chimela mi chiredo e yi so bo mele mi asi o akoto pe va vala tu ape mi ko ejisea o mi ato de ese manyong to wa e yi ka nyi si ese me me po asra po ko ma wala afi ma won no so mto paradiso mamela o mi ato mele mok bomna ga popuma medon kujebe messe no kinyang tuk blo esime otro to fugo do gbona to afa gbechi wo kle nwo kengla e globe asra ko kwa esime wo kwa blo de petata ma do dala eye wo da bafa wo de chi afima alebe wa tenwa po ablo de petata la na ko se agbane le to jupu me gbona la bana ko de ji ale gbe eye esime po aboma si wo do re chi le afima e globe de ko mto wo abie ye de ko amankuta gama wo si wo chi trede afima la wo de ko wo je wo po afa to me Fede asi avi papa me. Nuka wenye, ablore pe jesi. Nusia nusi wo lokpola le, jesi mape megbe le afima. Oh, gake aleke wanone mesej yon tojibu kukwima ano ya fum njima. Eye, mapo afla galawa ano ya fum. Ne afala wunu, eye wopo jidudula. Hallelujah. Ke mia ya fe, akisi wo duku, nufo kle tiafe jile. Eye, nufo magano anyi o. Kumaga no anyi o nukaka maga no anyi o matengu asekpela pe didi o nyele de temre tulangu amaga kuchote o gbona toji pu kwela gbona de epe no pe ma upere mi anu be mi anno agbena ka kukuma apeto yesu mi enye amesi o lele mi epe ntete wo plan sia nu se le mi amme be mi azon le wo nyanyu e gan la pe ke kalime Sita ekudobe yawe nyatope. Mie da akwe gerebe mie kwa lanke kevondi doblu kosi asime mie le akbele fisi abena. Le kapopo si amela mie le jesi ope jezede gokpom. O mau esie wenye asinu ngonglo le glingwe tala. Nye da akena wo afeto be mi atengwa akwe. Eye mi nye bena gadede la gogo. Nye de akbefa, nye to adukwa me. Nye kwa wo, e wo jesigawo. Ke de adukwa opia na gosiagbe, pesiape. Pe adeke meba yina, esi epe jesiga, po jodometa mawo. Mefuade anyibanji o. Ke nye le ekpom, pe nye be mawo pe afako gan la le azonliji. O, nye sokbele kikia menu o kake, hatutukwa muse kakbebe nye nye isi osie, akbe mavole. Oblobe, wa lure asrafuha de chi, eye wa flogli e, kuwa pe asrafuha la malewo di o, afudu. Ato eme ayin enumake agubo flogli sile jojo me akle bobo metu adu me eye watude maupe abowu me le mapo mapo kala me apeto mau nye da akbena wode esyata nye nyabena eyi ye la tu ape me le gbedomda mau zasya mebena ne amyade ule afisya si ome nyawo o ame si ome wangutse papakbo o la eye dewo hi le zasya me esi me miega le nupumla beswayade le nupumle upe jime bena me setokla nanasya bena nye maga tengwa no afisya tepena jidi o o mau nabe wate upe ape dodome kichi la achuro nabe wadrom si anudu nabe fafa mie dohi wonye kristo to uga kede ko omele wono agbele si atete pe titi eye wo ko nu gede wo fun de ko wo obu e pe asikoko eye nuwa wo obu ne nu che ko to wo be wa buple an ko de didi de to va van oh mau nabe mia len ko de mu fiensia na wa va metro esi mie nya bena nu gansia wo la de ko wo le tokla na mi Ude kame ya pe kokojo isi bona kue langu. Eye, ne nufonji mafose kle ya lopleto wawo nye akba kukpele miya chila. Nye tengwa yi kokojo mame o. Nye nyane nema akoto eye ta miye lepe domda be. Na nakwa koko kwe na chianu le miya me. Le miya pe jime dake. Oh mau, na miya pe lufo una le zo kple wo ya irawu. Pede miya ngu be miya senu gome. Azon yira dukola kata. Yira miya pe kula lave vye la kle sron. Yira subola wo kwa mivyo, kwa mivyo kata de zu. So miya pe nufa wo kemi. Yoto miya pe dole le wo akweto eye. Na miya pe chiyo na le zu. Eye, na miya jo le tepe si akle. Tokla na na pe gweda si ade alebe. Ne miye dugu ame wo le nufa mela. Miya glona wo be. Konye, dengu mele miya kpembe. Miya wo nusia wo wa. Esi miye nginya bena. Elebe miya ba dugu ma wo gwede ka. Na waba me juro akweto. Me gbelen wo de asi ome. Azon, me to gweda si la akle. Nwo kata de asi obe. Wo kata na ghe wo mchi kok Le Yesu Kristo pe nkome. Amen.
I love him. I love him. Because he first loved me. And purchased my salvation. On Calvary's street.
Demye lo ya mawa, ni bunu si mye nye lango po, ni kbo moji di si mye zon lada ni konye wu, ni troko mwe kweda, le mwa ji ko le wu. Luta, ple wes le pen keke wome, keke to agbeno ya wome. Ni kwa afisi e mye dura, le afisi atututu le piramide la petame, le afisi atututu afisi ma udo kwa eji bena ude bibla alafi ya blibuto e to nutrenu adrenya wome. Ade komye le lalamko, nga angla atrema wole nuwo wututu kude ya peto la pe, vavak ple game ya pe, kokojo ngu, nusi ate ngu acho, afie ngunake. O, miyato, anukware toi, azon.
Love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary. As we quietly now.
Esi me mie le dodo zizi me azon la, demye tege si be mie tomento de siade le afi ya va jo godo le afi siya, a jo le kike siya mea. Demye nye be a me petonyon tojiti a pe akbe le pye, e ye fude de yue fuan. Demye nye be na, esi we jimi to kupe ati mame, le edem bom me ta sinye ku, ele be mie kwa. Nye nye mie dada upe vidi dome, kutete, eye ele be mie ku, ele be mie klara to akbe siya bo, devi alo titi la vo toto areke mele me o ne ngutu alo nyanu siti wule kwa me afisi ano agbe ati to sansia mela nyonwa ano agbe agbo alo ngutu ano agbe agbo fe ewo ya tonfie gede wo mu ala fawo le khikia me kata le kukuge le wo dome hachi ngunake devi o e ata nu se kata le bevi la enye nu si wo mu ne le chishi la esia ate wanye wo mon kokko mamle ka chi alo titi la na tengu ate solime gagble nanake die mawo mawo o ye anukwa deve vie so nuvo de sia de klen sia nu dade aga kwa maupen kume tututu na bia 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 sia bena afeto de mejele nkuo mea ukape magatengu awo afeto yesu monu kwa kwa magasu asinye gbede ake ne akbesia unu be masubo wo o eyi de kasia kwele asinye afeto mawo na be manya nu si eti be ma woko ne de mayada wo si alo awo ekemela anye jijo na be ma we de mie bo enwo le an kwore me de di so bo enwa de titi na peto bo enwa de ametiti bo enwa de pewi me fi bo enwa en le be mia joke ele ke mia wo anya be ni kata mia le ke hafi nguna ke o ma ha ni nya o nya klobe e ma le fudem nam melebe wa nana nema o nemi akule papa la elebe wa doji jona mi be mi anya be nyele di joke le dofon pe ape kuku siame keke bubuli me hiya be mi anji di pafu o ele mi akwa tututu ele mi akwa godo deko mie mie ma wuna mi nyanya nanu atonko eye esia be mi atoka gede ple esia keke sia keke keke bubu adeli sike nyanya nanu areke me le mi asibe ya toka kli o nya tengu atoka kli o en la bana emma me le mi asi o le kwara me me kloko sira kwesa me be do himieli o nuka nyanya nanu aton le mi asi nuko kpo nudo se nu kaka nu baba se ple nu se se keke nuka nenge be nuko kpo me le asi o wonye vivi se se nu baba se ple nu se se ko le asi o eye ami are kwa nuke kwa be keke bubuli eli le ple nu kaka wala e ka nu ngwe ye ale si wole la atengu agbolo nu si wonye la afia wo cho na susu be ami aje ara ba la bana nuko kpo pepe nyanya nanu mamle asi wo o ami are kwa se kwa tenya o ese wo gbolo nu nemu wo kake e ke adi keke ple nyanya nanu si a nyanya be eli baba e pia li baba mi kuya nye te pia de si na tengu akpo unye nyana nula blonde nama aso anu de kasi ye wana ne ekula deko edoli ya nyana nu atoma u mti kokwe deko eko nyana nu bubu eye nanu akpe kule nyana nu sikoko u sikoko zibozi akpe nana wawu esi ale akpe bubu me akpe ade si metume le u afisi nu hahamele o eye nu si ogun mi nyana ne kekuru fisi o ro na kwa e mena ko pa ne etutola ya afima ma se ego ma fisi o en la bana mi ele nu krem le ngun nyana nu ma mele mi si o na globe me me se se la me saka de le mengele afisi afisi e wana ma be de nane de ko me tu be ma fa afi alo ma do li alo nane afeto la pe do la wi mi kuya abe ale si amere a globe ene be enya nu kwa kwa pe nyana nu me no e ma sikpo o a globe zida zida la me se anane nko senye nu baba abe nu khodzo ene nya globe le pe ke klaye nu ke nye pe ke klaye nya me kwepo o nane ke mele si mi kuya me kwepo o me nya nu si wonye o mi kuya ele ebe amiare na gulene amiare si a tenwa kwe o mi ato mi kuya de ko mi trona mi gavona ku o ku me nya nane ke wo vo vondo nu ade ko o yesu du eji goha ese paulo bado nu wula e globe ku afika wo ti lale afika wo ngoji lale yodo afika wo ji dudule ne globe yelem me ti pe matrofia si jerusalem na wule me gbe afima yodo ku globe le afima e ye nyi nye amesi du mi akule velaji ku kule ti afe e ye mele e yama me ke maten alem di o matafo ake o mi ato e globe o jira fia kukudo di nam si apeto gondrola jojo la anam ke menge nye dede kwe o ke bongu amesi okata lo epe dede fia la hai nye lo ne nye jube mi akwe ne efa mi ele elalam enye muti nye titi ade enye enye lalala titi ade lolo fe nye u nye keke deko mele toto muna wube na kwe o o mi ato nene maye wole o eyi mai mi ele moko muna kapopo maye ne woje mele ne 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 ma fiensia ula honge ponye mikuya bonye, maganabe futola, na flu o. Ne popokule me afisia tiebe ya jo ayefe walakbo yefe afetokola. Lolonya ade wunye si amiareke ma tengwa glo o. Eletefe, nuva vai, nuva vai. Eyata ne chocolate li lakbokulombe, me sokbe na ema ula. Eke ma don kuje be do hi ma wele jira wo mdo na na ne mi kuya me sokbe o na globe enyo ne me khonyo nyoro bo ko kula eke ma enyo do hi akoto la khoma o me nye ma de ko o de ko ma sokbe na agbeno no me me sokbe na agbeno no over se si na khobo bo ko kui e ye ne khobo bo ko kui vola ke ma sokbe ano be don go na imala me sokbe ano be o mi kuya ga ke azon sokbe ano agbene e khobo bo ko kui vo me be mi kuya deko wono jira wo mdo mikuya ama oglobe enyo elebe makirado aku o myato mele jajira mdo be mano agbe ame nsiele emela ngebe wo jira wo dobe na no agbe ano agbe le kristo me jidudu gbe tenu fonku chepeji me po jidudu koko enya menye nge jidudu enya menye fe kodo jinu enya menye fe jidudu fe kodo jinu amen yema elekene wanya be esu esi esu asinye amen etwe nam tuwa manu bebe me mele enko sem me jisi Makwe wole to wom lenye akbe me esia trom e yele akbe le sia fenya nula e blobe akbe ma fole asinye e ye nye ma tengu afa pon to drome o keke me to kme nye akbe me en la bena e to nye pon to drode nunye kene ke fiala mi gatibe mi akolo mu yi pon to drode keme o e to eden nunye kuku e ye mokwe e amega e ata pon to drome gali o kume ga megali o o elebe makle kamia die e ye makle amawodi gbedeka keke ema Ne, yes, so they make me. Aye, ne, emma jolla, cho, miato, yemaku o, yematengua ku o, agbamavola asine, alekena tengua kuple, agbamavo. Mikuya dasi, manomaupe, kumeda, akano anyi plate, be, amen. E doji jona yeji miato, en nabe, metibe, magajama, yakoplo, ake, mikuya, e letepe, o, e wonku.
Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord? Oh, wonderful. Eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord? Wonderful.
Men, Lord, I said, Dima.
Eyes have seen, ears have heard.
To se musi wo mlo de ma upenyame de yesu mi apeto me wonkuwa o melo eyama enyenye nufiala nye agbe nye mokopo nye fia nye mau nye dela nye o myato fofo nye danye no binye ngonu no binye ngutu honye nye nu de siade nikuya sala mi eja kaso ade nenema ningai de mi kata mi nya petekosta kaso mawa mokpo mo be wochi nya le moma
He's my father, my mother, my sister, and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For he's my father, my mother, my sister and my brother, he's everything to me.
You don't quit, yes, my mutiny, Tama. Yato, my amia, don't quit here. Yato, I know we are the over ye. Aye, me and Uncle Blombe.
I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, he died upon the cross. And I know it was the blood for me.
You don't cook us a magia, Minamiapo, a Kenyaha, Kamea, see a Mijina, Minamiapo.
Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder? Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming. For I love Jesus. He's my Savior. And he smiles and he loves me too.
Nothing to Smith, City, I sing, nothing to Amebola, and on a corner mele, a fissiata. Oh, Medro to Amebola, a fima deco, Mano Anide, a fima, Tolia, Fafiplen, who they said, a who knew Wakata, and no put him who claim, Nenema, Wakata, who was sick, who bear for no so much in on Amebosi, Minga, America Matanguachi had the one who owe, and you will be Nangulebe, Nipia. Oh, mi ato manu angire afima aglobe o mau mutu vi sese se ya kho abe pebla fe enela me no acha diem no a kho pum pum ma ke no li dom no ma u kafum ne ma o e yi ka nya ma e ma nya komo cheche tetiko e si ma mau no so demle ama u dom ne ma aso mi ba do ha mese ngwa de me mi a pe de ko me so gbo o ba ke e pon u san le gbo me amen e ji anyi ntolu Emegbe haswede hali, me donku go magbele katanuka, chinisi, esime me dogo amesia, menye katanuka o, me fisiye, afisiye me dogo ame ibonyonu suesye le, minyay, si chitrede agbo anu afima. Nye seme ponuto engu minyay, yang tulale gototo dolele ade ye wuchong tulafe awublata ziode azikwi mangu nenema, eye akototo te yamepumale afima, eye me demonebe wacho o alekeke ha, eye uglo nambe mavaple, eye wopopoko uglobe. Womosa Sofia de Nayide Mosiaji, Eye Mazoto Afima Heno Hajim, Mesusobe Miato, Nye Yamapula Sogbe, Aju, Deco Yejin of Glombe, Zoyungo, No Yimko, No Yimko, Lenges was Bodola Pe, Gomejako, Eye Mapwe was your decor to Angula, Afima, Ye, was Sutupiade, the first Suadele, Afima Novignon Tichade, Notitude, Afima, Eye, O, Enye, Eje Abe Novignon Siaudo Motorica, Ene Siole. Aunt Jemina pe pancake. A logo lo logan de ami. Minye, le pe pe da. Efe a wusi wo sade mekbe. Es yode, a bua mune nema eye. Deko me, meno haswe ma jim to. Nu swe. Nu ke nye, men lobe haswe ma si mejila unko. Azon, enye nane, si kude, kude. Enye pentecoste pe haswe di kuyi ade. Yubili swe ade. Ke deko me jujo hajiji. Metere ngu kuyi. Eye me zonto afima ke. E chitrede afima eye. Adati ono se simile pe a logo uji. Me dibe makbalane. E globe mdi pastor. Me globe dadia. Muka glom nele. E globe mebe mdi na u pastor. Me globe aleke ne wanyabe menye pastor. Azona amesi ole jehela. Ema gome enye usopu minye. Meglobe, as all I can ever yabe menye pastor. Eglobe, menyabe elevavake, meglobe, enyabe, megbona, mesusube, oo, e yangesi, miquia. Eglobe, amega, ebe, de chlenting a macbo, le bibla mea, pastor, de snem, non mangua, meglobe, e dadia, maclipo, eglobe, non matto guimene, eglobe, e yame bia petor ne alo anavia de necles fangela, ke magrina eyama, ebe, ewe, enamji ade, eye, globe, magri. Enye de kakwinwi ade en globe e baje ha gbele do pastor ele do fodi ade eye wo globe emlo afima le kukum ele kukum fifia no nke keve esi megbo ba document go ha po o nke keve songo esi dokita va afisha ha globe magatenwa no agbe o ebe ele kukum ele ha do me dolele ade mikuya embe enye matenwa no chitre akpo vinye wa ku o eye me do gbe da assembly bo akatan ke e globe megblobe Apeto, ebe, menye, nyonu matogwe, abe, sunem, nyonu la ene, gake ebe, afika, wo elisa, lale, eye, woglobe, me ye, alome, eye, me kudurebena, men notitrede, agosianule, afisia, eye, me kpo, wone, no, mwaji, bona, kle, kukusu, ema, si, edode, utape, akbarika, gake ebe, nude kakwe, suso, ebe, afika, wole, ebe, ele, abe, na le, mozo, potede, asi, me globe, fifila, komeglinde, afima, le, pi, body, Amadou Japia. Ebe, menyebe, elebe, mozopete adenano, asio. Eye, oglobe, vinye le kukum. Meglobe, nkonye, branam. Eglobe, jijombe, medugo, pastor branam. Meglobe, medugo, dade, donowuta. Esenye, subosubo, dua, nkokwa. Ebe, o. Yemekosabe, mesipo, o. Ebe, magede, mewa. Eye, mezongede, eme. Muntuvi, glaja, ademlo, afima, nenema. Ameno, akoka, jembe, mapununune, kude, ma, ume, doyo, yonga, ke, menye, eme, leve, viene, o. Ejebe, yadoto, muntuvi, mana, globe, yekpo, dede. Hesokbe, najojo. Eye oglobe eye maudi eye abe pere kamegbela mekwele afima abe abatola ene lebujekwela ale gbegbe apeto wa nuwei ke simetro yele ema megbela elebe elebe yamavula na joleka adrame eye epuga a shekwele afa eye meto taxi gatro ye eye kasi amegede emekula eglobe yoyom leto na yamavu no ba ale ale apetola le yamavu made anyigbale afima esimeme yi da dogbe dade ntufi mata mikuya Nenemai, menaji jimbe madon ku haswe machi, menle ome yema o, aleke miyena na yema de akbele afisya, keno asipe pumde eji, miyak globe.
I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in the upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them, one of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Are you? Listen to this verse. Though these people may not learn to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is just the same. And I'm so glad that I can say I'm one of them, oh, one of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say one of them, one of them, oh, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin. It will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now down in my heart. Oh, glory to His name. Now, I'm so glad that I can say I'm one of them. Are you glad of that? One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Oh, the Jimmy and Jomua. Namiana, Simeon, no words, Mania, no a Jim. Look at Blom Yele. Minamia, we.
One of them. One of them. I'm so glad. Oh, one of them, oh, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, come, my brothers, seek this blessing that will a soul aflame, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His. Let's raise your hands up. Glad that I can say I'm one of them.
Oh, brother.
I'm so glad I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Listen to me.
See, though these people may not learn to be, they never come from college or boast of worldly fame, they have all received their Pentecostal blessing, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, every little nook and corner, His power is yet the same. I'm so glad that I can say one of them.
Oh, Michiha, amen.
One of them. I'm so glad that I can say one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad I can say I'm one of them.
So, with Takumisuela, as
one of them, one of them. I'm so glad I can say one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them.
Wakafu apeto, amen. Nyele abe de viewe ne, kuduwa wade keme kami o, kuduwa wade keme le mausi o, ele kufia, eh, amaga.
I'm so glad I can say I'm one of them, I'm one of them, one of them. Oh, I'm so glad that I can say I'm one of them.
jile mia chombo ba mia klea nito asile chiko mia klobe wakafu afeto wakafu afeto jile choyembe melewu me jile choyembe mele eme afeto ma wu jile choyembe to melewu me jile choyembe ma klobe melewu me o ma wu bede mia ngube mia none nama bede mia ngube mia lekekeli la wa noko klem afeto esi me mia lezo zomi yina zion na wapa mejuro fofo le yesu pe nko me mia chomye pe akbe wu na wu kena subo subo. Amen. Amen.
Well, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. Well, we're marching upward toward Zion, in that beautiful city of God. Come we that love the Lord, and let our joys be known. Join in the song with sweet accord. Join in the song with sweet accord. And thus surround the throne.
Oh, Michigale Popomeco.
The throne. Oh, we're marching to Zion. That beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King, may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. We're marked to Zion, oh beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God.
Oh, denuma mewo dori miajiwa, denielo hakoko mawa, enyona muwube, mama kpo, ema wu nusem si miatengu, alo habubu siya wu pome vise miatengu akpo, hanyui koko mawu vivya jinu, oh, miato, mese ale menye nye nguto, eye jicho amene mele wu chishimu enyo nguto, miato, ewa na mabe jisong le joyem.
Take the name of Jesus with you. Child of sorrow and of woe, it will joy and comfort give you. Oh, take it everywhere you go. Precious name,
oh, how sweet,
oh, how sweet, oh, Father, and joy of heaven. Precious name. Oh, how sweet, oh, Father, and joy of heaven, as we bow at the name of Jesus, bowing, falling, prostrate at his feet, King of kings in heaven, crown him when the journey is complete. Precious name. Oh, how sweet.
Oh, how sweet.
Oh, of earth and joy of heaven. Precious name. Oh, how sweet. Hope of earth and joy.